Radio Pulpit, 657 AM.
Igama lakhe alidunyiswe, igama lika Jehova, igama elinamandla. Indeed, hallelujah. He is worthy, he is God. Uyinkosi yamakhosi, ke Jehova, ke khosi yadikhosi. Holy Life Family, nginabo la estudio bazalwane, sisho sisonke, sithi hallelujah, hallelujah, praise, praise him, praise God. Ngaphambi kokuthi ngibingelele ngisho nje ngifuna ukukusho ubani o leader this song
o leader this song umama mfundisi sekhaya umama mfundisi
akekho mina bengithi ngizothi ulo ngapha ku right noma ku left ithi ngi confess I'm disappointed ukuthi akekho la kodwa ulalela ngithi asekhaya
amen
wow what a powerful worship praise him yebo akekho omunye kumele simdumise nguJehova kuphela uyena ofanelwe indumiso ngiyacabanga ukuthi nani njengoba nihlangene ni group i Holy Life Family nihlanganiswe yikho ukuthi nimdumise uJehova
kunjalo mama
amen sanibonani ke sanibonani sanibonani ngiyanamukela la ekhaya ngiyalamuhela mohayi kutlile babangare ba bua sesotho kiyasiba ke nna sesotho kiyasibua banetso kiyasibua ka nnete asiqale ngala ngaku right ke nale manka mo right
Okay, ka rete ke Elsqueeni.
Okay. Elsqueeni o tla le hantle ke kopa o sa tshaba mic wa hao gore ke gone ho hutla ke re.
Okay, ke Elsqueeni ke rata o dumedisa ba mamete ka lebitso la Morena Jesu. Amen.
Amen. Amen. Oh, ile voice nje yabantu abaculayo ne?
Yeah.
That voice ka reng e chile. O ka re batla di lemon every day. And then ka mohare ka mo ke na le mang?
Kamahare o nale ntate buang
ntate buang
ya le nna ke nke monyetla ke dumedise ba mamedi me re a leboga go ba kwano
a ile rona re leboga ka nnete ntate buang gore o be le rona ngaku o left lone ya ngaku left snobane
ke morutipule
morutipule
re a leboga ka nnete
amen and snobane ngale
o sis Macy
Amen. Awesome. So, halefeletse. Unfortunately, studio sa rona se gone honka group ka ofela. Ka re ai ketlang ka baba ifo. And ke a tseba hore ka ofela ha lona lena le role e important e le dlalang mo groupong akere. Ere ke thome hape ka mo Osqueen. Osqueen ona role ya hawking.
Okay, Osqueeni ka monana ena o bina soprano.
Soprano? Ah! Ke a soprano mo. Ai, I'm tembo. Ke a pumi soprano go le boile.
Pumi soprano.
A o shaile note phezulu ngizwe. Ai, angkholo. O shaile note phezulu ngizwe.
Oh Jesus. Ai a pumi taba go fela re tswa ko eventing.
Oh, I voice out high so vela.
I voice out guys.
Oh, no opela haholo. Bo sabele
go conference.
Okay.
So hey ke yona entse tjena, but hey ke yona taba ya go screen ka nete mo groupong u bina soprano.
Okay. And ntate bua ngena?
Ntate bua nche u bina tena.
Okay.
Bass sometimes wa leader.
Okay. Muruti pule
mfundisi ukule tena
okay
yeah ne nokulida manya
yeah okay
DLP na mo yeah
okay hey ikama lika mama konje bani futhi
ke Osmis
Osmis wena Osmis odlala role efing
na ke bina alto
alto ya nka dumela ke a utlwa hore voice ena ke alto a ona taba ya hore he re tswa eventeng ena ke a utlwa ka nete hore ke a alto so i Holy Life Family i hlanganiso ubani ke mang a founder ya the Holy Life Family
motabeng ya founder ya Holy Life Family re le group rena le ntate Moruti a bia mo phete jalo ka group e bitswa ka gore ke Holy Life Family. Ke group e sa le bina kerekeng. Le bitswa la ministry rena ke Holy Life Ministries International. So group ke Holy Life Family. So motho yo e le moqadi ke ntate Moruti ka tshutsumetso ya modimo hore ha nako e ntseya ke before ba teng hore o tla ba le group. E tla sebeletsa mo ditabeng tsa ho bina whether ke ditsoseletsong whether ke so yaba he o qala group ena ya Holy Life Family.
Ngina lento ukuthi niqaleni neli tap and clap.
No.
Nse libi naka di instrument.
Yes.
Oh, okay. And then i tomaning group ki linale mingwaha emeka ilili together.
Really group well I sala re sebeletsa ko kerekeng le ko ditsoseletsong. So ka baka la kgatlheo ya ntho eo batho ba e bonang e etsagala modimo a etsa ha group e sebeletsa. So ya ba morao kwa 2005 ke mo re ileng ra qala ho hatisa album ya rona ya pele ene bitswa ka hore Jesu ke Morena.
Okay.
And then ha morao ha tla le bitso la Jesu. And then ya boraro ya ba magofola ya bone ya ba live in worship. Mo yona live in worship ke mola mo ileng ha ba le group pina e ileng ratwa lefatshe ka ofela e bitswang gore ke ha ona qalo ore re a o rorisa. So ke mo group ile a qala ho bonahala ho tsebahala. And then ra ba le project number 5 feeling khanya modimo. O fitela ha jwale we about hoetsa project number 9.
Wow.
Yes ma.
So album ya bui 9.
Yes.
Yo. Os Queen. Uyazi esikhatini esiningi mo hona leng le baba ka ibo memo group
bomme ke
Le four. Yeah. Wa tseba hangata mo hona leng bomme. Wa tseba hona le di wa bona di ntshotse jwalo. So lona letsa jwang hore le bomme le dule le ntse le utlwana gore ho be le peace nje.
Okay, hey. Jalo ka hanta te bona hlalusitse hore rona re le group ya Holy Life Family ha re batho fela ba binang as batho ba hatisa ba dire batho ba bitsitsweng and then under leadership ya ntate Mophete as a hlalusitse. So hangata ntwe modimaretse ditsong yena e le mohau ke hore hangata ra rutwa and then le taba go thaletswa lentse la modimo as re le batho ba pulusitsweng hore ke nete ha batho ba phela mmoho ka nako tse ding ho tsamaeng ha tsela ho ba le dintho but as batho ba rutilweng as batho ba tsamaiswang ke lentse la ntate modimo ho ba easy for rona hore ha hona le taba e itseng re ilukise jolo ka re dula re le together re bana ba motho ra tsebana and then le taba ya bophelo ba thapelo le taba ya bophelo wa gore motho pulusitswe that on its own ke yona e thusang motho re ho tseba ho phedisana ha mmo as batho ba bana ba ntate modimo ke yona e tsang hore re tsebe ho phedisana ha mmo and then re ne re tswele pele as bana ba motho ka ofela ha rona.
So ha ba o hatile di khonse wetsang ya go khoneng ya ha or ntate modimo ke so hore ke sa best please wetsa jwang
ei ke lentse la modimo le re guiding as ke tshulo. So Bible ya bontsha re tshwanetse ho lukisa ditaba because kana ko ngwe motho kana ya khone mari ka hare o segaete. So ntwe bohlokwa etse bang hore e lukise e bolaye whatever e ka bang ka pelo ke ha o buisana le motho and then e lukisa ditaba and then re gona ho tswella pele ka taba eo ya
Moruti Pule ha ko shebile ke bona ka re ko wena peacemaker mo group ene hangata he le tlo thoma ba re Moruti Pule o re bulele ka thapelo ke rong I'm not
ha ke no tshudwa I'm sure that ke tla go right say maybe 40% 20% or so like but bachulo before ba batho ba babinang or before ba batho ba bitsitsweng full time re pulusitswe
yeah
ntho ba hlokwa ke ha motho a pholositswe o swantse a phela bebele lo ka batho ba pholositswe
yes
and then ebe go tla kena ditaba tsa di calling go tla kena ditaba tsa eng
yeah
and then ntho e nngwe thusang gape jalo ka house queen a setse a tsholo go tla go nna gona tjena gore ha o na le a gift without a covering is as good as dead.
Yeah.
So ha motho ana le talent ana le gift ma a sna batswadi sna you know but whoever with baba o shebileng
baba o guidang yeah
go tloba le mathata o mong o mong o tla ka na ke ba ka di suggestion tsa ha ke batla retso so wa bona so kanthe ha ona le batho ba go le create guidance and then ho ba right wa bona
yeah
le ha di daba di le teng vele di issue di tla ba teng vele ho se dumelane ka something ho se bone ntho ka o tswana ho tla dula ho le teng
yeah
but ntho e thusang ke ho tseba hore ha ba ne ho na le somewhere mo re se sebetsang hantle teng we sit down we talk ra lokisa
yes because ha di issue di tsabe teng nna ho ya ka nna ho gona le pretense engata tla be gona le pretense engata because there's no way mo ba to ealing group o tsola hore gwa flowa and then a gona anything e leng hore e etsa hore go be le go tosatosana wa bona aus macy he wena ngathi we love yazini angazi maybe ngiya ngom prophet namhlanje Usos Macy uloya othi mokukhulunya avela thule nje babe babudisa hore Aus Macy utenka mona Aus Macy
hey yeah ke khona mo profit but ye eqinisweni ikhona leyo part
yeah
yokthula ikhona yona kakhulu but ke hayi nokukhuluma isikhathi sokukhuluma ngaso
siba khona so wena neminyaka emingaki une group
since group yaqala
ngo 2005
ehe
Wow.
Even before that.
Yeah.
Even before that.
Yes.
Yeah,
okay.
Even before.
So, I think ngi understand kahle le ndaba. So, ni nonke nilunga lebandla le Holy Life Ministry. So, nonke nje nilunga lebandla
sonke.
Oh, that is why nihlezi isikhathe side kangaka. So kushukuthi I language ekhulunywayo niyayi understand.
Yeah.
Imfundiso ezingaphakathi esontweni niyazi understand. Akekho umuntu ozophuma ngaphandle bese uyangena likopakopantse libe libutsu kanti ubuhanga ari muthu ngori oring. So liya utlwana nje lele ka ufela. Ha umong ari niyakwazi ukuthi nje nihlanganise lento. So Aus Macy ubona usazoqhubeka and 10 years to come une group
kakhulu as long as uJesu angakabuyi ngiyaphambili naye
uyaphambili naye yini okwenza ukuthi uhlale la uhlaliswa yini
le group le ukuya ngami nokubona kwami ayifani namanye ama group ihlukile kakhulu because thina asihlabeleleli imali ukuthola imali whether siyayithola whether siyitholi uJesu seseyinkosi
amen
siyaqhubeka sikhonza uNkulunkulu as long as abantu basizakala through umusic wethu as long as abantu abagulayo baphola through umusic wethu sisakhonza uNkulunkulu siyaphambili
niyaphambili yebo ntate buang wena seloko une group nawe uqale nayo ne
yes ma'am
yes so seloko une group mhlambe uma ni lutlwa batho ba bua ka ntle ba bua ka Holy Life Family ba fa di testimonies tsa bona ke di testimonies tse jwang tse leng hore le na le ho di thola ha li le ditsoseletsong ha li le ko letlabeng le ministera ko teng
di testimonies ke tseng a thagolo mama tselong gore kana go tseding a ke tsa mhlala ka binary tse e kitseng re ya rorisa di testimony tseding gore fela mothai mametse le a sapholoswa o mong o ila nka Jesu ka bakala obane o na mametse pina yena and then kana go tseding even batho ba bang ba sa ukring puo ya Sesotho oreng but ka bakala boteng ba modimo bo ba nteng ha re sebeletse hangata re thola mapaki a mangata. We have go ha re na le ntho tsa di worship night.
Yeah.
Mo e leng hore ke nako e kgethileng re ban le yona le Modimo. Most of the people ba tlang kwa worship night o tla o jetsa hore ei ke ne ke batla hore Modimo a etse se itseng. Ke bone Modimo a ntlholela, ke ne ke sa thole bana. Ke bone Modimo a ntlholela, ke ne ke sa thole mosebetsi. And mapaki ao a o etsa hore o khothalle o tswella pele le Modimo ho bona ha Modimo a araba ditlhoko, ha Modimo a iponatsa boteng ba hae fela ke ona e kgoro.
Yeah, and yes, into engiyithandayo la kumina ngibona i-unity and ngibona uthando, ngibona i-family. Ngiyathemba ukuthi uma ninonke ningumndeni under ikhaya lika baba ubabani
Abia Mopete.
Yes, under umfundisi. So nibambe kanjalo bazalwane. Ubani okhona la okuthi kunengoma esinayo la oyilidayo. How ka sheba ka mo screening kamo wa di bona dipina tsa lona mo. Ke tsona tse rena leng tsona. Ke thing e leng hore mo lona o teng oyilidang.
Rena le ahe Jesu.
Ke mang a ilidang mo?
Ke ntate Buang.
Ilida ke ntate Buang.
Yes.
Oh, ahe Jesu. Ntate Buang, o dumedisa Jesu? Or ahe?
Ahe ha se ho dumedisa as such.
Okay.
Ahe, itswana le ha o mofa
o
ka re baeti o mosal o kore seng se mo dumedisa ahe.
Okay.
Yeah, ke o mofa o mo acknowledge.
Yes.
Yes, ha o ka mamela molaetsa pina e tla o bontsha hore hantle ntle Jesu ke Modimo. Mangolo ka ofela from Genesis to Revelation a supa Jesu le Modimo.
Ahe Jesu. Ah.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM. You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuis, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply. The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours. 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
Be doers of the word with 657 AM. Sounds of life.
Ahe Jesu. What a worship. Oh, ntate Buang, ngiyayizwa manje. Ngiyayizwa manje.
Amen.
Ukuthi nje uyaguqa phambi kuka Jehova. Uyazi uletha nje konke kuyena.
Amen.
Uthi uyinkosi. Ahe Jesu.
Ahe Jesu.
Ah, kanti uhlabelela kamnandi kangaka. So, asivuleleni incingo lapha emakhaya mhlambe bangathanda ukuthi bakhulume nani. Unfortunately siqale late bazalwane, kodwa angeke ni blame mina, nizoyi blame nina. Niyazi ukuthi why. 0123341322 ngine group la Holy Life Family. Konje ni buya kuphi ngendawo?
Okay, si retswa mo Boxback.
Oh, East Rand. Yeah. Okay, 012-334-1322 uma ke uthanda ukukhuluma naleli qembu Holy Life Family. Uzwile ke behlabelela besibusisa la bethi ahe Jesu. Iholwa ke nguyena la untate Buang. Ungathumela ne WhatsApp ku 0826572729 noma SMS ku 37871. Bazalwane, iyona indlela le esupporta ngayo abaculi bethu la ekhaya. Yeah. So senza isiqiniseko nathi la kwa radio pulpit ukuthi umculo wa la ekhaya so unikeza ithingithi nje 100%. Why it wants to be 99? It wants to be 100%. Because uma ninga support ithina nizo support abobani. Yes. Ntate Thabotso Tetsi uthi ungaletsakani extension 8 uthi kidutsi lelona uthi nayo uyabusiseka. Great show. Sinemzuzu embalwa abazalwane uma ungabuya isikhathi sakho sithi 9 before 4 o'clock. So 4 o'clock siyabadedela unga ngisage love 8 plus minus 8 minutes osele uma uthanda ukuxoxisana nabo 0123341322 zivuliwe incingo noma ku 0123338699 ungathumela ne voice note ku 0826572729 ayengeke impela ngeke uthi hayi mina angezwe lutho bahle uyazi bangibusisile bangena la ngomhlabelelo bethi praise him babuya bathi ahe Jesu ntate buang. So i group le uyibona ikuphi kule minyaka ezayo?
Kule minyaka ezayo so nka sechong mama ke hore group ka ha rena le na go re le teng in the industry.
Yeah.
So ka mahawa modimo re fitile di challenge tsengata. So motemo le maka kopana le tsona.
Mm.
So nako e o re bileng le yona re experience mahau wa modimo di platform onse fapaneng hona ho a bontsha hore group ka mora dilemo tseo tseo di buletseng ha ebe Jesu a soka kgutla ka ofela ha rona ka ofela ha rona re tlo feleletsa re batla group ye one mo lefatsheng Holy Life Family hobane hona le ntho e nngwe ka bona special ye o leng hore number 1 o sebeletseng ha bona like ha bantse ba minister modimo o etsa ntho e ngata haholo. So go ya ka mo nna ke bona ka teng modimo o santana to sebetsa haholo mme ka baka la hore onara ka botemba hae ka favor ya hae atje ke ga o ke tshwenkere ka mara di lemo tseo.
Yeah.
Ke ona group e leng hore ke a rata. Ke ona group e leng hore e tlo sala entse phamisa e tlo tlisa modimo.
Modimo, amen. And ke rata ka mgo aus queen aneng a bua ka teng hore ka ofela ha rona re a motseba modimo.
Amen.
Because na ho ya ka nna ha ke bone hore why o tlamaile o bine gospel and then o sa itse be yona gospel hobane re bua ka the good news o ka botsa motho o mong joang ka the good news e leng hore wena ka bo wena ha o so di amohele and le hore o bo fihlelle ko that good news o fihlelletse joang because hore o understand the good news gore o tsebe mong wa tsona ditabatse e leng Jesu Kriste. So nna ke rata nje hore nisindisiwe niyamazi lo Kristu enhlabelela ngayo ingakho bosho la babubuwa ngothi ahe Jesu omo acknowledge hore ke mophulusi wa bophelo ba hao ntatetso tetsi are ke butsise hore mmino wa lona wa tholahala go di shopong na.
Okay ntate moru
mara o sa bua di mabitso a di shop one.
Yes.
Just hore yes wa tholahala go di shopong.
Yes, wa tholahala go di shopong.
Yeah.
O ka o thola hape le go di digital platforms.
Yeah.
Tse di leng teng kaofela.
Ebile hona jwale ho sebetsa tsona.
O so sebetsala jwale. So antetetso di tsa ka di thola.
A ka di thola.
Yes.
Okay. And go tlile taba tse mnati mo ba re ka di 19 until ka di 20 November. Le tlabe le recorda your album. The latest, ne? Live. Tabe ni record a live. Koso wetu theater.
Koso wetu theater. Yeah.
Whatever, ngi enjoy a live ngendlela eyisimanga. Because ila ukwazi ukuthi uyi express khona, ne?
Yeah.
I don't know how luna le nka jwang live. What's the difference how record a live and then le kena ka mo studio le record? Os Queen. Ke feeling o ira tsang the most?
Ah jolo ka tshulo ke yona ya live.
Yeah.
Because batho ba le teng le gona ho.
Yeah.
Gorisa modimo ha mo.
Yes.
So how na ntwe mona te jolo ka yo ha you limit.
Yes.
Yeah. Wa yeah. O ya mo o batlang teng ho worship ntate modimo.
Amen.
Amen.
Okay, are you lining? So bona dumelo se moyeni. Dumelo.
Se sanbona.
Yeah, baba.
Ninjani.
Siyaphila.
Siyaphila. U Bishop Mapo.
Yeah, u Bishop.
Siyabingelela ke kubazalwane abalapha e-studio.
Amen.
Esikusukumisa kakhulu sesibahle ukuthi basuka la ngakho.
Oh.
Okay.
Kubuzwe balula ukubathola.
Yebo.
Esikubonga kakhulu ke bafowethu nawe sesibahle ukuthi bengilalele ngikufile nje ukuthi bazoduplicate umhlabelelo womunye umuntu.
Mhm.
Kodwa nangithi ngilalele angizwa sinda umculo womunye umuntu.
Ba unique.
So abahlabelelayo siyabonga kakhulu ke sithola into ehlukile bakithi.
Amen.
Wow.
Sela okudile.
So
uNkulunkulu ke sisibahle njoba azobabusisa nje, I'm speaking prophetically. Asithi uma sibabiza bakhumbule umusa abawuthola ukuthi bahlale iminyaka engaka be together bengaxabene, kungebona ukuthi abukhukuhlukana ngimbono.
Yebo.
Bake basahlangene bayinto eyodwa.
Amen.
Hey.
Siyabonga.
Bishop, yazi ngifuna ukunikhipha ama out. Wena no Mam Bishop, yebo.
Sikhiphe mfowethu kanti singeni.
Ngicela ukuthi nginise eSoweto Theatre ngomhla ka 19 or mhlambe ungakhetha u 19 or u 20.
19 or 20.
Yebo, bazobe ba record a live eSoweto Theatre.
Siphakathi sisibahle, siphakathi.
So niyayithatha i-invite yami.
Siyayithatha sisibahle, unisibeke phambili.
Hayi, ubishop vela ngeke uhlale emuva, kumele uhlale phambili.
Hayi, ngiyothuba nje ngiphumelela. Ngifuna phambili.
Yebo. Ehhe, umphathi weqembu uthi uthanda ukunibusisa ngamathikiti awu-2.
Jesus.
Yebo, ukuthi nihlanganyele nabo kule ndumiso.
Sizobe sikhona.
Amen. Amen. Hallelujah mfundisi wami.
Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu omusa abe nabo abagcine as they prepare bangaziyeli bona laphana bayimithulu umdala wezinsuku wabese uyakhula kwi ministry yabo.
Amen. 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 So bonana khona.
Siyohlangana khona sisibahle.
Bazokontakta mfundisi.
Bulu.
Amen. Yeah, and the second ticket or the third ticket is Oyagum. Mpati wa mswa kipa I out double or ahaba nga 1-1? Yeah, 1. Okay, so this one's, okay, so kulumage, because they are couple. Okay, tate tabo tsotezi, nawe batibaya busisa nge ticket. So, but it's elo ukuthi usikonfirmele kuqala ukuthi uzokwazi ukuya yini, but I believe ukuthi tsakathi Soweto, it's not that funny.
No.
Okay, muruti tabo tsotetsi ke kopa o re konfirmele ka WhatsApp hore o tla gona ho ya, and then ba ho bakbusise ngalo ithikete. It is lalele la e voice note sizo ukuthi ukhali mambo.
Eh, sabona nkosazana, sabonana befundisa bevakashe lapho ku Radio Pulpit umsakazo wetindzaba leti thokotisa. Manje ke la emabandleni nase etikhundleni tonke nje singabala nakubo bishop nabefundisi bonke nabaculi sinenkinga leyo ukuthi tiphiwe kungasentshatwa ngetiphiwe noma ke kulimadele livangeli ngenxa yokusebenza kungasingesiphiwe ngoba umuntu ufika ngena angana siphiwe abese uyasemba kube sokufika lo onesiphiwe uthe ukuthi labampha igama lokuthi ngumafika izona ya umafika izona ngalo sitshela lutho kodwa uNkulunkulu sompe isiphiwe kweloyo na eli kwakungukudala anabantu azala abantwana laphaya kwafika amafika izolo umprofeta uSamuel manje ke lento leyibulala le evangeli leli ngilokhu sebenta kungana siphiwe ngilokhu sebenta ukuthi umuntu akasafunwa nguNkulunkulu kodwa ke yena aphenge ukugogobela abe ngubhala laphethe intanjini lapha afuna ukuphatha manje uNkulunkulu angasamsebenzisi kufuna sicapheleni lokuthi uNkulunkulu abe lokho njalo akithi asisebenzisa njalo 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 kanti bobu koze
Kalimambo, kalimambo. Okay, siyabonga ku Ntate Thabo Tsotetsi ukonfirmile uthi uzoba khona. So Ntate Thabo Tsotetsi bazokunikeza double tickets ne, meaning ukuthi umuntu ozohamba naye useka ne ticket already. So first ticket iya ku Bishop Mabena kanye nom Bishop Mam Bishop Mabena. Second ticket izoya lapha ke kuNtate Thabo Tsotetsi. So ibona ke abayitholele amatickets wabo okuyohlanganyela kulendumiso ezoba ngomhla ka 19 until 20 November eSoweto Theatre. Hey, whatever ke batla ho mona Ntate Buang. Ke mang a performing ha holo ha le go staging?
Yo, muruti pule.
Ke ana performa.
Rena le mme wa go.
Yeah.
What a blessing. Rena le mme wa go.
Yeah.
So she's part of the group. So hi honach. Ke ana bina mpinele the first one that you played.
Oh.
Yeah, praise him.
Yes.
Yo, turn someone happy in her life.
She's a performer.
Ah, you would be
born.
Blessed.
She mean business. Halimo Seji.
Yo, well. Wow.
Okay, sato mwenye kusina la elainini. Sawubona dumelo semoyeni.
Sawubona bushi.
Yebo ma.
Bengikubuza ukuthi uma ufuna ukuya ukuziyela kutikithi yikuli imalini.
Oh yeah, ngeke sikwazi ukukhuluma iprice yethikiti la emoyeni. Into abazoyenza bazokontakta ithini na oh, okay, angeke ukwazi ukuyikhuluma emoyeni inamba yakho ne?
Okay, inamba yakho
ngiyibamba. Ngicela ukuthi yazi ngicela wenzeni, ngicela kwamanje ne ngicela ungithumele iWhatsApp kule number yethu ye 0826572729.
Okay.
Ungakwazi kungenzela njalo ma?
Okay.
All right, ngiyabonga kakhulu nomyalezo fo bona.
No, akho ramandla. Ngiyobona ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ufuna ubaqesha mhlambe uma unomcimbi bayaphiya khona kanti.
Yes, bazoshiya inamba yabo before baphume emoyeni.
Okay.
Yeah. Thank you mama. Okay, hey isikhathi sona esingasavumi bafundisi bam nabo mamfundisi. Ningabo mamfundisi vela ngoba yebo angithi ngiyalifundisa leli vangeli ngomculo. Phela lokho kuhlabelelayo akuhlukile naloko okukhulumayo uma umfundisi ekhuluma epulpit nge-mic. Kuyafana nje. Still usakhuluma umyalezo lapho uhlabelela khona. Oh Macy, umyalezo wakho ugcina isizophuma la ungathini?
Into engayisho nje kubalalele ukuthi asihlaleni kuJesu.
Amen.
Asiqhubekeni ngokubeka ithemba lethu kuye.
Hallelujah.
Ayikho into edlula lokho.
Yeah.
Ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi uye umqali nomphelelisi wokholo lwethu.
Amen.
So kukho konke esikudingayo sikuswelayo. Yeah. Masibhekise kuye.
Amen.
And then uye ke ozotake over impilweni zethu.
Ungumqali nomphelelisi. Hallelujah. Murutipule.
Aw. Ke manje ama khutshwana ne fela a reng. Re phelana kong e tshosa.
Yebo.
Mo batho ba bangata ba ba leng discouraged wetsa la nthosengante. Mantsu ya ka ke ho batho ba mametseng ke go fela ha re se ke ga dumela ngore Satan a re discourage.
Yeah.
Ha re se ga dumelang fie gore paralyze. Mare ha re emeng yo re itse bang.
Amen.
Ntswela modimo le re ene le yena maobane ke yena ka jeno ke yena ka o sa feli.
Yebo. Ntate Buang.
Ka mantsu a magutshwanyane, go re fela nakong e re phelang ho yona. haibe momamedi ama metseng a soka anka Jesu jolo ka marena le mopholusi.
Amen.
Ena ke yona naka o sana nako engwe. Me taba bobedi kore Jesu re molebeletseng wa gutla o finyana.
Amen.
So ba ho ba mo amohetseng ba pholositsweng ha re pheleng bophelo botla etsa re hatla. Re tsamaye.
Ka nnete.
Amen.
Sis Queen, Sivalanga inge Queen.
Amen. So nanka chofela hore re a leboha haholo ka ho radio pulpit ka nnete ho rekisa mmino wa rona le hore dumela ho tla today, and then re leboha haholo ka nnete support ho ba mamedi e re tholang. Mme le nna jolo ka bana beso ba setse ba tsholo ka nnete ke dinako tsa ho qetela ha re duleng ho morena Jesu. Re mo pheleleng a tsejwe ka maphelo a rona.
Amen. Amen. Tate Buang, lento ishoyo, it is very important. So before ngizontetela singakhuleka nabo bonke. Akusho ukuthi this is Radio Pulpit and akusho ukuthi wonke umuntu omlalelayo u Radio Pulpit sekamamukela uKristu njengomsindisi.
Yeah.
So mhlambe kwamanje ukhuluma uthi uyazini ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi ngimthathe uKristu njengomsindisi.
Yes.
So re ka rapela le bona.
Ya re tokopanda temo re tipula rapela le bona.
Okay.
Okay. Hohle mo ba mamedi ba le teng. If you feel impressed in your heart go tshwantse go khutlela le morena Jesu, ha re tse thapelo ena. Ntsale mogo ka mantsoane re morena Jesu,
morena Jesu
ke a leboha.
Ke a leboha.
Ka mohawa hao.
Ka mohawa hao.
Letsatsing la ka Jesu.
Letsatsing la ka
Jesu. Bophelo ba ka ke bona.
Bophelo ba ka
ke botlisa ho wena.
Ke botlisa ho wena.
Ke hloka thuso ya hao.
Hloka thuso ya hao.
Ntshwarele.
Ntshwarele.
Dibetsa ka tsohle.
Dibetsa ka tsohle.
Ke a o amohela.
Ke a o amohela.
Hore o be morena.
Hore o be morena.
Le mopholosi wa ka.
Le mopholosi wa ka.
Ngola lebitso la ka.
Ngola lebitso la ka.
Bukeng ya bophelo.
Bukeng ya bophelo.
Ke a leboha.
Ke a leboha.
O nkamohetse.
O nkamohetse.
Ke ngwana hao.
Ke ngwana hao.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Sicela nishele ama contacts uzwile mama la beka thanda ukuthi anga mhlamba nganithola ani invite nize ebandleni nizodumisa nitholakala kuphi?
Kena ke check fela first day.
Okay, I number ka bani ka manager?
Renale.
Okay. Yeah.
Renale Dr. Moloto or okay. Dr. Mangena. Ba ka mo phone lang.
Dr. Mangena.
Yes.
Okay.
On 079.
All right, are di kwale mo 079
499
4305. 4305. Okay. Iyona kuphele inumber.
Renale tsa office 011.
Dr. Mangena ne?
Yes.
Okay. And then enye ithi 011 916 236 2379 79. So Dr. Mangena banga mu WhatsAppela noku mu WhatsAppela ikhone WhatsApp lana.
Yes.
Yeah, ikakhulukazi mayelana nale ndaba ka 19 to 20 ne.
Yes.
All right. All right, thank you so much. And then go social media nitholakala kanjani?
Ko Facebook baka baka checka ke page ya rona ke Holy Life Family.
Mm-hmm.
And then baka like our page and follow us there. Our Twitter handle ke Holy L Family. And then ko Instagram ke Holy Life Family.
Yeah,
so baka checka mo.
Yeah, and bazalwane men ba checka ne. The tallest ke yena Moruti Pule. Re leboha ka nnete ke yena modimo wa rona. Siphuma nabo la e Holy Life Family. Ah, ya bona nje njengoba beisha kanje tlabe kana uri Moruti Pule ne?
Mama Moruti Mopeti.
Ei, ke yena mothotlabeng a binisa batho. Re re modimo wa rona.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours. 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.